This is a call to stop gender-based violence. Love you, but I don't know if you are from the river. Na magimu karanga that one so manji.
Kigaro kundi dikta asinga teme danga araka tanga mshure mtingi kama zangu za kundi danga ni kuti dikta matema danga saranda gazo wana usika ukozera kundi tingi tukita mbani masewa kuru doo bala katanga mshidu ayo nenu mandi danga mtingi tiyo dikta asinga teme danga saka banda gazo tanga spoken word literate doo bala katanga mshidu ustero uti dikta asinga teme danga nukutinda kangi mburi kari roma
waimbo nyora netembo uchiruku University of Zimbabwe uko wale papi manji
Nyora ni mitembo kuna kutangira kwa University of Zimbabwe wakatanga atishiru kuchindu ndoma kwa mguwari ya tukungileze asitaka zuona utai zuona kudipo mwani na zuona zuona asiana saka taka zuona isi kapita yungu mwode mkweta ino wa spoken word saka doya saka kunyora
pari zino nde zipi zuona kubura
zino tempo uko kari nongi mpakwa paru endo umumunene tembo zangu fai kuchiru kitu kwa padano walevu kutu uza kari mzembo uko kuri nongi kwa isa wakuda kwangu raka nongi mitwa kama nama awali mbogorera 2019
If I read of the explicit promiscuity I think I am ugly I am a mistake above all I am loose
Mwame uwa unoshanda na abo ndiwa nani?
Nyanduri zika zwana ya unoshanda ni wano wakawana. Sanganitira na chingere mwandira na Oscar Guiriri. Wano wa nyendo wangu. Kuzando zakari na mkuma wangu mkuma tiyo mwa mtuwa zbuka. Ndo wando bata na abo shukuru si chushanda jinyoru.
Une mashoko era unga pyo wa sigiri wako?
Mashoko anenda tawari kwa sigiri wangu ndi utayo. Arambe mchiri sigira. Kundi sigira kwenye kumende pamanyo kumoku. Nino zi wako si izi sabini wara yusitajini kashu. Azina chowiri cha zina asi kana wana wachindi chigira jihondi wa mani kumio konde nonga ufara jihondi pa chungwe kuchindira mbe ni chenda mbele
kwa hivyo wano odaku bata onyanduri Victor asinga temine danda utu wano kuwana kupi
wano ndibata pa namba zangu za WhatsApp jenote 0716 36 3009 pa YouTube wanoenda mnenda umono wano ndori zangu za ndela nyoro wano kose kwa mjiki Victor asinga temine danda wano wana content ya
like a starving vulture. Enjoy. When will I
eat? Sawe imeche tempe oza Friday kudai ya tunobuda na yo mdariro.
Tanunda kubuda na kumidariro neke kuti mojolo de pandemic. Aka karimu oba murangu rinonzi soliloku mojolo de pandemic.
Mojolo de pandemic.
Sanaka mungu.
Nangu maka ndeo kukuda shukunaka na manyeta. Ndiye asaki saundi pake mepo ni manyeta. Kondai zeku tuka jizara chokwari mojoro wa limanyeta. Tuko zinonda nguwa sarunga na sinaka na paireta. Chokwari paka tukangu newecha isarepo. Chota linga zutete ni pangu zinondi chewe la imeta. Asikwete kubedana na newe ndiko kwa chewa kuzingati kana nime.
Bindu waka ndiramba ndaka fere ilo kozi ndaka fere ila. Yutia ndi beko nini ndaka kukisa pashingwa. Lazi hili ya idira kuye motuwa isuwa petu. Do we broke up nda kusuwa na usaka loya. Kugarandiri wanu kuliku waja kuye lockdown mwesu zia. Inga mabuti nda itenga wanu chenda isa ita kute maganda. Despite all my efforts I was a loser. Don't really.
Chinondi lepa ndi chokusa ndaka tazwa ndo pasuwa. Actually between your day ndaka tazwa na kuna ita love you but I love you too. Ziko ya raundi da kwa choko kundo na kifuta. Kundiku mzira bonzo mleko wendu kutura katu. Always mspenda peki. Kiko zina chema. But never again will I trust you.
One tantani bonzo nja sara kuchinga ma US kana maranzi. But you tried to throw me under the bus on go kundo na sepensi. Na hii lini. You used to say you lean on me. You made me believe in love. You said you love more of me kunge matuku. Nanda kupona semurora wambaye wakasunga duku. Wakandire mera dopa sina kero. You left me sick on the edge to the end of the bed. Because guys, sometimes do not get a whoop. Because in so young, I got to stop here. She think I pay it no sure. But I'm not sure when. I think that's in the dark.